waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Aqalka Kelvin Kong mar kasta dad badan ayaa joogi jiray. Hooyadiis Grace waxay ahayd kalkaaliso caafimaad marka qof kasta guriga ayuu ugu iman jiray iyagoo qaar doonaya tallaal, qaarkood doonaya daawo hargab iyo wixii la mida. Mid ka mida waxyaalaha uu aad caruurnimadiisii ku xasuusto ayaa ah in isaga iyo walaalihiis ay saf u geli jireen qofka noqon doona kaaliyaha yar ee hooyo Grace.
Families would come around, our cousins and their cousins and lots of kids around, and it always been my sisters and I trying to fight over who's going to help mum first.
Qoysaska ayaa noo iman jiray, ilmaadeerradeen, ilmaabtiyaasheen iyo ilmaadeerradood caruur badan ayaa iman jiray. Markastana aniga iyo walaalahay waxaan ku dagaalami jirnay cidda hooyo kaaliye u noqonaysa. Dr. Kelvin ayaa sheegay inuu waa damba garowsaday in xaaladaasi ay ka turjumaysay sida aysan dadka dalka loogu yimid xanaano caafimaad ugu heli jirin.
The thing that really disheartened me is when you get a bit older and understand the process, you would actually talk to friends in high school or later years and think, why don't you just go up to the hospital like everyone else? Why don't you go to your local doctor?
And I
think
that's what it's about. Runtii aad uga calool xumaaday waxay ahayd markaan weynaaday oo fahmay sida nidaamku u shaqeeyo oo aan la hadlay saaxiibada aan dugsiga sare wada dhiganaynay. Waxaanu isweydiinay maxaan isbitaalka u tagi weynay, maxaan dhakhtarka xaafadda u booqan weynay. Su'aalahaas ayaan isweydiinay, maxay reerkeenna arrintani ugu dhacdaa ee aysan dhibkaas u haysan saaxiibadeenna aan ahayn dadka dalka loogu yimid. Dr. Kong isagu wuxuu ka soo jeedaa qoys aad wax u bartay. Aabbihiis wuxuu ahaa dhakhtar Chinese, hooyadiisna waxay ka mid ahayd kalkaalisadii ugu horreysay ee ka soo jeeda dadka dalkan loogu yimid ee kalkaaliso ka noqota Australia. Walaashiis waxay ahayd qofkii u horreysay oo aboriginala oo caafimaad kaga qalin jebisa jaamacadda Sydney, taasoo ku dhiiragelisay inuu isna dhakhtar noqdo, isagoo noqday dhakhtarka dadka qala kii ugu horreeyey oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Qoyska Kong keligood waxay 1.5% ka yihiin 206 dhakhaatiir aboriginala oo Australia oo dhana. Laakiin horumarka qoyskiisu gaaray ka sokow noloshiisu ma ahayn mid sahlanayd. Dr. Kong ayaydiis waxay ka baxsatay jiilkii loo bixiyey, jiilkii la xaday oo ahaa caruurta dadka dalka loogu yimid oo waalidkood intay dawladdu xoog uga qaato la siin jiray qoysas cadaana ama lagu korin jiray meelo dawladdu leedahay. Markay maqashay in qoysaska la kala kaxaynayo, waxay go'aan ku gaartay inay qoyskeeda isku hayso. Marka iyada iyo saygeedu waxay koriyeen 12 caruura keligood, 4 sano ayaa ka soo wareegtay markii reerkeeda oo dhan dib loo mideeyey. Cunsuriyaddu waxay ahayd mid baahsan markii Dr. Kong uu iskuulka dhiganayay. Waxaan weli maskaxdiisa ka go'in marka lagu yiri, dhakhtarnimo iska daayo, ka fakar inaad waxyaalaha farsamooyinka gacanta barato.
At that time was hard, and I actually reflect on that now and think if I wasn't told that, maybe I would have went in trade, but the fact that someone told me I couldn't do something really challenged.
Markaas waxay ahayd arrin runtii aad u adag, laakiin hadda markaan dib u eego, hadii aan saas laygu dhihi lahayn, waxaa dhici kartay inaana dhakhtarba noqdeen. Marka hadalkaas wuxuu isiiyey inaan ku dhaqaaqo oo beeniyo waxa ay iga aaminsan yihiin oo ahaa inaana dhakhtar noqon karin. Dhakhtarkan ku taqasusay xanuunada ku dhaca dhagaha sanka iyo cunaha ayaa sheegay in bulshadu dadka aboriginalka ay u haystaan dad lumay oo leh dhaqan ah inaysan horumarba ka dhex samayn karin bulshada guud.
When we look at some of the mass media, particularly in recent years, we talk about alcoholism, substance abuse, welfare dependence and children being neglected, when in actual fact all of my friends on none.
Markaad eegto waxa warbaahintu ka sheegaysay sanadihii u dambeeyay, waxay ka hadlaan khamriya abnimo, maandooriye isticmaal, ku tiirsanaan cayr, caruur la dayacay, iyadoo xaqiiqdu tahay dhammaan saaxiibada ee aboriginalka ma soo galaan tilmaamahaas oo dhan. Waana runtii dad qayb ka qaata oo wax ku soo kordhiyay bulshada Australia. Runtuna waa sidaas ee ma aha waxa laga aaminsan yahay. Mid kale oo ka mid ah hogaamiyaasha caafimaadka ee ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid waa Dr. Mark.
I think in a number of ways that's been helpful to me.
waxay ila tahay inay aboriginaalnimadeedu dhowr siyaalood ii caawisay. Mid waa sida aan guud ahaan caafimaadka arrimahooda u wajaho, anoo marka hore ka fakara sida caafimaadka dadku noloshooda u saameeyo, gaar ahaan bulshada aboriginaalka. Dr. Wennington ayaa sheegay in dadka ku shaqaysta daawo dhaqameedka aboriginaalka iyo Torres Strait Islanderka ay caawiyaan daawooyinka reer galbeedka.
I have no problems at all in working with traditional healers and often do and indigenous
wax dhiba kama qabo inaan la shaqeeyo dadka ku shaqaysta daawo dhaqameedka. Waxaan runtii aragnaa qiimaha daawooyinka dhaqanka oo sidaad ogtihiin leh khibrad 60,000 oo sano ah. Caqabadda ugu weyn ee Dr. Wennington haysata waa shaqada oo ku badan. Wuxuu aad u aaminsan yahay in dadka dalka loogu yimid ay ka hadli karaan caafimaadkooda. Isagoo barashada dhakhtarnimada da'weyn ku bilaabay, ayuu Dr. Wennington sheegay in da' kastoo aa tahay inaad haddana hamigaaga gaari karto.
Start as soon as you can, don't wait till you're 32 like I did. The main thing is that if that's your dream, do it. Think about the strategy you'll use to get there, but don't worry if it takes...
Bilow sida ugu dhaqsaha badan, hasugin ilaa 32 tahay sidaydoo kale. Tan ugu muhiimsan waa in haddii ay hamigaagu tahay inaad ku dhaqaaqdo, ka fiiri sidaad ku gaari lahayd, ha fiirin waqtiga dheer ee ay qaadanayso iyo qarashka ku baxaya.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.